studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal barenoga e jetti lewru juillet jena yamde jabirima Silima Sapko idle maison de la presse Bamako njottino no do kabaruji do yumoro e galo kanko noddirte no hum juro wonto woggi jamde to. Nokko noddirte do burem e kolitiwde cioggumaro do ngabbi ton sanne wattu joni o chaakuru do ngabbi ko buri butteme de jeddi sefa wattu joni jamar dana kuli sanne hono cioggudi gonde ngabirle o do nokko cioggu nyamduji ko yaata ciudi ekol cappande joy kanyen udda leelamu segu leelamu kuccalo nonbe kollitirwi do weyde denago wattu jono dum woni kambe humnibe kabaru jande wonbe tombe be mbi dabareedi fan gondi fiyed lehen yalla yogga sukabe no kan wadir examen ngaji mudu yenna min jiltini micro jamen di min kalam beta ko konairi bangal camera ngaji ko wattete le ngaluje de wattu jono dido camera ngai sada wattadi wajibi dan seriya di tabida tam gattobe be tabo dido seriya jo ngaram famtade do journal ngal di wonno sembe kabaruji de mi jigi ni wodo petande bi bismillah modon e hedade wodo kabaru yotti kimin wattu juno kanko noddirteedo Amadou Bamba e kintino gubal fiobe basket roobele be ngala duubi sappo e jetti holli tan wedo onati e juudo procureur ko min nayobo do bamako do kanyu nangimo li wattu wiado dum woni enquête ngaji konjali ngada ma fa nokko noddirte New York waydi needi matam hono kabaru basket li leedi mali non be kolitir wi dido kabaru dum birfitutu do hen do kikida ko so Allah jabi holi tindir nokko noddirte do burem be bile commune ngaydi be noddirta boy fa jottoda Bamba Kanye e Kaymara e be jogi ton tidalaji ko nayri bangal hemde ton nengu mar non be kolitiri wi be bi chaakur 50 kilo ko wonno sotte ton bud united temed joy cefa wattu jono dum yeyi fa ujinaji ne e bud temed nay non be kolitiri wi de don nokkule ko lati sabab mudo waydi dena gudu anale hen Mamadou Sama Seku
e wi maire commune burem rafi maro to burem to yo batte tidalaji bilidi en nabugol dido produit le cercle o e makko an hani ndena gunjina hore du datul gawo burem e burem dire kedana Amadou Mohamed Touré kanko maire burem
la campagne
ndungu rawande o ko rema ko lataki honno yidrani dido bel mudum mayo go ndiya mudum heewa hi lawongul tan woni ko neddo waawi dogudi e mudum ay lawongul du hande hulbini dun sabe so camion ngaji kewdi jaltata seeda jaltobe be du towan joga be ngadan fa cioggu o koyde tati woni koronti dalla o
ngo haklo dum jogi julabe nuku o e bi mabbe landinal denagu yigaji mobilaji dato sababu newamuya produit kewdi di hasindina e le ngalurende Abdul Kadri Dingere Touré woni horejo fedde commerçant et détaillant cercle Bourem
maro iwo dire ngo ton goto transport mudum fa ujinaji sapa ya pinasi di ne uli di etemede joy ujinaji di etemede jego ya joni lamu ni wayi fa bade mi nyawri hebe nyawri di reno du
fodde himeji mabbe di huncina hore cugumaro edi tidude dun bamako do e kanyen nukuji kewdi reso ngaji leedindi
dido tidalaji wana to burem tota wonde matede be kolliti do bamako do won wiibe cioggu tew ko wiya don jippinama ko don jippinaka le lumoji di wakande min jano to so min jiltini micro jamen di busebe wonbe tombe bi ko kalde lamu o ko don wodi fa hande be bi cioggudi wala fu ko be ngabbini do hen Mamadou Sama Seku
kawral hakunde lamu o e kanyen syndicat busebe na heddi hindu nabali don ko holliti busebe lumo dibidani ton kan kilambe jati gondini wide togu kilo goto tewmu gewoni mudun no yo temede nay e buudi chapande jego mo tewbolo temede joy e buudi chapande jego e wi contrateur wari busejo kebal cogujidi itaka nuki jogaji yo batte goto abator mudi didi bamkodi no dari tafun batte golleji denno kala nukuji bilidi odo abator o sike wala matantelaji jogaji woni ko holliti wide bangi goddo dun no kebal cogujji nyamdu jogaji na heddi fa hande bidamo litruji noga ne bam na yeye fa hande unyaji nay e temede tati e wi julabe be odo alhali o yo batte kabaru telaji kuran to Cote d'Ivoire tun so bangal sima do wara do woni ton o fa hande yo unyaji nogay e didi tawen lam hulton wide dun jipoto wadde unyaji sappo e jenay cioggu chaakuru sikoro dun be dikke dido wattuji di e wi client en chaakuru 50 kilo gonno do unyaji nay e temede tati hande yo hakune unyaji nay e temede joyi e debbe sappo e unyaji nay e temede jeego ima draji amen e tawere fuf min keba fi himbe golirre humaninde jagu
dido kabaruji fodo mbay do bema me ande to don do page Facebook kanye compte Twitter studio Tamani batu feddinde no dir 500 batu mabbe chapande nayobe nayobo dum wadi kenyen do bomako do le majju yoga halaji di fu njowi kiyal hono imma daraji di kane wadir le region gawo tumbutu kanye e kidal no gedde fu kan e rentinirede dewedu yalla hono be kan tetir gedde kaborde mudde ko yawi le ko warto yaata ujunnaaji taton dum woni ko be anni wattude leedi do golleji non be kolitiri wiide fa keben famtaade ngare kede ko min horan pewna mi on do hen fa be laato tiborbe wajibu sina arme o tawe leedi ndi fu e mangal mudun dum yoga e gube bande kaborde kolitiri wiide kanko Fahad Ag Al Mahmoud woliti arme o kany hani hunchati denaagu leedi ndi fur fati gubal fe gotal tawe ton ngal walda do sariya jogi gal kaborgal
ya pa de raison ke de
hana ko tawe arme tafita do o ana juudi nokku fuu leedi ndi ana hani ko tawe kidal kay ebe ndeni dum ana hani ko tawe ngallure nde cuudi fuu gollirdi laamu du ebe ndeni kidal mawdo non sabi en anda yimbe hono futi bameten golle e signimbe talkuru baasi timmandu gollirde honde hen nabetembe dum tidal kaami de mili illeji yimbe amu isanne yalla golle ala yaara yeso
pour faire avancer les choses
bangal sema be bi imadraaji ko nayri bangal dati politique hani fienede dabare tafen tiagal mudun so golleji DDR dum won dakude gedde fuu nokku goti yalla kaborde mudan te fiene dabare kedde mo kanko no dite attay Agu Mohamed le fedde semande woni mudun
faudrait que l'on trouve la solution
ana hani ke ben safare safare politique du kalal kawral tabi yimbe cinnimbe kalal kawrangal fa hande yoga e mabbe jogi mal fido be lumidum yo terrorisme o ana hani ko tabe en fu kalden kawren enen bibbe mali ko hani fu ardaade joni joni gollude yalla arme meden tafitar o ana werce e le leedi ndi fu yalla ana renandi nana cagal mudun kalden kawren tabe en fu haile goto jam tabe e leedi mindi abadan abadin
e jalon d'un développement réel et durable pour tout le pays
micitede wiide o do botano wonde e wadde wakande kanko soggel ko kala may go hani holitinde dati dum hani nangude le gouvernement o om hani holitinde dum yeso noddirtebe CNTB le chapantati lewru juillet warurdu dum won nyende aljumaare de yoga halaji makko di fu ngaran yo wadde do tabade kaldal e kawral le leedi meden di le lamu kuccaloobe bi ko yata ciudi ekol chapande joy kanyen udditon wotto jono dido ciudi ekol ba wadde examen ngaji ko noddirte def ko kabaruji di yesudu academy wondo tondu kanyum hokki dun le majjunbe bi ko lati sababu mudum wayde ndena ko won le odo nokku dun lati sababu so dido ciudi ecole udda ton be bi dabare jana gonde fiede le hen fa ciudi ecole gondi ton udda di suka mudum en keba no ngadire examen ngay so ngadama le ngalluje de kedde mo kanko noddirte Mahamar Ashmayga yo kanko lami academy kuccalo ko mo sifido hen
wakati biyal o tan woni komin domi famin puto golle o so wana dun laninal kamin tiliki mun ko boyi lekol uddaadi le region kuccala o dum woni le commune ngaji kumbiya commune bura o tatobo du antum mele mele dum do yo wurkilla e le yoro so woni haya le cap zangaso o kanyum du won commune ngaji tati nenno sukaabe lekol dum wabbe transfert be hewbe mabbe ngari kuccala do ene jaati yogaabe mabbe du saraami mudum nabi dum yoro so je bindo yito ka ko buri hewde mabbe ka fu jide woni mele miidi saraabe humaniibe kibaru jande bibe mudum ben don woni jaabe so bindo sukaabe mudum yoro so na kuccala haya be ngala bawde sane be won be bibe mudum keddito gonto min kam mi anda fu hono be ka mbayi wadde so ngada din don examen ngaji
comment rentrer les examens
dido kabaruji fu hollitindi wiide to kuccala to di wuri yimbe la men be anale o do nokku wattu jone be gondi dartude kabaruji le lamu kuccalo e mangal mudum do bomo ko do kanyi le rezo ngaydi ko sakiti ko wiyama camera ngaydi surveillance dun camera ngaydi be bilata sobe jewa yimbe le di anan gondi hebude sembele nokkole de fu tade wi dido camera ngaydi ne farde ma bilte dun wajibi sina darta yamirore bangal lamu tam jamaade nan andi sariyaji ko tongi do bilgol dido kambar camera ngaydi na fa kebe famtaade kedden Mamadou Samaseku
tolumo ngo bonko ton julabe hewbe njibi camera ngaji le nukuji mabbe di yalla marchandise ngaji mabbe di na hisa e nguikaji client en madun golobe ka hewbe mabbe anda fi seriaji bilidi e ko wete video surveillance
kisna aujourd'hui
min kami anda rahaja yamirore so ngada e camera e nukude mimmi andi jati rahandi e yamirore so ngada camera e nukku minni mi anda ran dun ka fi ka ko andumi joni ko mi daran dereji yamirore mudu
tawene jogola saria ane le kabaru kuji di camera o hollata yalla haybude hakiji yimbele camera ngoni domun embe woni ko holliti Mohamed Ali Haydara horejo kabaru sariya gulir humaninde haybugol fi bibbe adama
le formulaire
no dirul darte ngol fa keba yamirore nde wajibi sona tawe ande koto woni ko aninda ju inde camera ma kodi woni nokuji di camera ma o fiwti e ewata sabi nokku fu hana ewede misalu joni nokdo yimbe ngotinto
Mohamed Ali Haydara holti wido dunno natrugol ido video jiddo rezon ngay dina wa jati jukede bangal sariya
la police dispose
police ga kanyin kan ana jogi yamirore wakati fu e kan iwdu nokuji di fu neddo mo hebali yamirore so golli on don golle sariya wonko jappat sari ana wawi feb antu dereji mudun yamirore golli golle o dido bel mudun du ana wawi yubude jawdi jawdi yubetendi ana ya iwde miliyoji didi unay temdere fa ya miliyoji noga
520 million
gollirde humanide haybu gol jeel yimbe ap dp na hani martinedo kumpa kala ko woni nator gol video surveillance fode dum fudda gollede so dum sariya na wawi jukude jom
e kabaruji meden coronavirus kenyen be bi yimbe le joyon nyaw o yaymuden didon kanyen gon samtanabe wala fu keddid le henan holli tewide hebbe nyaw o leedi meden di yimbe le uine 10.4 e temed joyon e chapan joyon e go santanabe yimbe le uine 10.8 e temed jeenayom e chapan taton heddible yimbe yimbe le temed joyon e chapan taton e go jaden kabaruji meden coronavirus sekrabe hettinibe min balni on do bawdon tadili mali fo e mangal mudun on jarama sane hedade hejjuji amen joyido do coronavirus min garam min dokka hala yimbele landotobe dogotore en beedo dogotore en garan jabo do hen
si on ne prend garde on va voir
son en renta ki kabaru gubalna balla ñom o wara e meda e gal wawi nawude hono gubbe tati ardidi di denno la hanu faani tinade e sarjaaji e rentu yawri jawtade e jamudun e sawrede faana aman yo yidi ñalama mo ñow wala ñalama mudun war e meden e du sarjaaji wmsd e hultan wiidi jaati ñow o timmi gamenga ka fode den kay madraaji din haani jittitede
n'est pas fini
les groupes sanguins
tamas faati am neddo la wa la tare sababu bugul lo no yaguri ya covid-19 wakat jono kay karol dakar do kabar mudu hultinde wiide hakika sifa em nalato sababu hotagul nyaw coronavirus bangal mudum kay e moji ngadare ni hani juktitade yalla famon hebe e kabar mudu
allo docteur est-ce que c'est vrai que
les personnes qui ont le covid-19 le jabibé sidaka ikede chilidi
quand on prend les recommandations de l'OMS
fait de OMS koltama wide so nyaw covid onangima pikirma arande mo watta o libbi jego kanda domde tafu pade mala wadde
vaccination
neddo santana do nyaw covid-19 tama mo wawi pikede chilidi vaccin kuteji fuf yaka
non il y a pas d'effet secondaire même
voilà
fais
nyaw covid-19 wala nangou dem pe fa he fu wonton jati be nyaw covid-19 onan sunabe anda sabi be ngada test be pikaji pour fu le test of fund matopic of fund et voilà tan sababu jati hukule chaldi mada mawdo habude nyaw covid so pikide pik o koide dib
la personne
neddo ana hani bonna de masque sini ana wada haro chaldina
on fu odo andi wiida wana wajibe juude modon wattude masque dum hasindina neddo dogo ana hasindini hindu wonno gol moko masque one ana wawi hadde mo hebude hindu dio hasindini mudum so tawi ni nyaw o wayma nukuto jaata to yimbe ana heewi dum ka wajibe a watta masque o sabi so a battike yimbe wobbe tawi a wala masque o ada wayi waddude nyaw
on jarama sanne hedade hejuji amen tinne tabe dati di dogotore en gondi halande on nyalawma hande fa nden on ko he modon no nyaw coronavirus o wori
Sidio Tamani do Faba Muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
Scrabnelo ne les réseaux ngaji meden dem puddiran nokku no dirteda bafula bebe bi imad wadde ton fa delon be kan sakirade nyaw bubala no dirteda pali o le dido imad daraji suka be ngala hitane fa yotto dubi joy kanen kan feseto le balde joy se yuri don fa hande keddot le lamu bafula be onokku no dirteda mahinaabe kolliti wiide pomma be gonoto waran moddintinede soudo entreprise halfinan dido golleji wi dabare di fu fiyama do hen yalla o do pom an moddintine micciti be wiide idume imad daraji yalla terrain an banta leedi meden di o do pombe kolliti wiide dum wadi ko yata dubi temedere le leedi meden di sekrabo kadeten bete hande do kabaruji meden di min juuti on sanne hedade heejo jamen dido kabaruji fodo ba hebde do beme amme ande to dum so ngabbi ton tanga don www.topresidiotamani.org no noddi numero via mo goto mo andu don o fande fande je fe no kon andiro no do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam yo yewtere meɗen nde waran yowa dow kanko ɗum woni anniɗo fa wiwa président laamiɗo laamu hakkunde ñalawma hannde no docteur Assimi Goyta o wiyama ɗali adduna ɗum woni heccanke noon ɓe kolitir o wiide micciteɗen wiide ɗo ɗalno adduna nde haalaji ana gondi haale dow hen woɓɓe kolitiɗo o mbaraɗo woɓɓe dow kolitiɗo pamayno ɗum laati le on ɗo wattu fu laamu o wihi o waran ƴewtede yalla hoɗo laati sababu makko somo mayi wattu joni ɗum ɓe garta ƴewtade ka jamar nde aɗa wondi waddo hen haalaji kewɗi yalla ngolɗo ƴewtugol ana waɗa dow laaɓal na watta haalude amen mowndi yowiki dow hen hecci keñan fa keɓen famtade gaare keɗe ko Mamadou Sama Seku fewni en dow hen
e wi haala takiyu dokkowo kabaruji laaɓal golle ɗe jogola ƴewtagol tew neɗɗo o na yila fa sanne ndenno ɗum ɗo na hulta gollildal pelle kumaniɗe hakkeji tomonte en e leyɗi ɗo golleji ɗi e wima ko leydi Maliɗi ne jaɓa mursurade pellaji jawdi soni kabaru laaɓal golle huccana ko hoore banggal kultikakuji ɗi wawi latade sababu mollude inde transition o momin jeeli laato misal lobbo tama leydi Maliɗi ndi na yeeli laaɓal huccana hoore e ley oɗo golle o ɗum woni ko lomdi Baka Biñi Keita dunge politikaku e jangguinowo jande duure Bamako kanko kay omo mila wiide ɗum ɗo e sifa jambiɗi laamukoɓe transition ɓe dawri kanko Keita o hulti wiide banggal oɗo golle o laamukoɓe yila mabɓe yo hewtagol jam leydi ndi ono foof ɗum ɗo wawata ñiɓɓude leydi Maliɗi ndi mbi ɓamɓe misal o kabaru Grégory to France toon suka jokkolle mo duuɓi noga innayi kanko masimbinama o lonti masimbindo o jugé ndu no muuri so hendiki oɗo golle o batte hewtagol dewƴere leydi France ndi e dow inde yirwere leydi ndi so banggal kanko Moussa Guindo magistrat o hokki taƴolal wiide gonga yiyete caggal horongoji ɗi wakkati joni ka en wawata handude on ko yaltata e ƴewtagol tew neɗɗo o ka e ley balɗe ɗiɗi on toon sariya fuɗɗon golle ɗum woni ko holliti kanko magistrat o minen jogui yimɓe le jangguinaɓe batte muɗum ndende so sariya no yamira e kino kobar muɗum mi anda ko ɗum saabi ene hofne yimɓele woɓɓe ana hani hono ɗiɗo golleji gotta gonga tan min darata jugé ene hani hinnade golle muɗum e ley oɗo kabar o fayso eɗen ɓuuli e politikaku eɗen jiiɗi sar foof hollitinde eɗen darde koye meɗen banggal sariya ndenno yila am yo ɓe jaara jaam jaam joppadirno sariya hinno golle o oɗo sifa golle o minen jii ɗum ndenno min kinnoto ɗum ɗum no haniri fadde nden yimɓele yogaɓe kay na cikkiti soboyi jaabuji dontaɗi banggal ngol ƴewtagol e on wattu goto o fedde humaninde hakkeji tomonte en CNDH yelli yo hurgol hafne gollirɗe e jeyda e laamu